I take it. So I think hizo ndio vitu zile wanafikiria. So niko na bonga jua hii, kuna hii Data Protection Act eh?
Mm.
Ile KRA nataka ku access nini zetu.
Mm.
If we agree to this, tutakuwa na privacy yote, because I think now if you can access my money, you can access anything about me.
Mimi Kenya naweza taka, I would like it to happen.
Ekonene. Episode 324, kusema like, subscribe, hit the notification button, tell a friend, sindio?
Kabisa.
Na leo tuko na Jem ule mse, na tuko na ye tena. Hii ni ile nitakuwa an impromptu shoot.
Ndo
hii. Jem wame ni hit up, akaniambia niaje Buddha. I have the message for the people. Ama ni ile design ya reggae. I have a message for the people, dem. Niaje. Lakini Buddha, Jem imekuwa long, eh?
Imekuwa masiku, but the last time
tulipatana ilikuwa episode 93, if I'm not wrong.
Yes. And now it's episode
324.
Consistency mzee, unatusetia example mzuri sana.
Yeah, jo, you're like 230 episodes later, man. 231.
Good stuff.
Yeah, umekuwaje?
Nimekuwa fiti na control tu kazi, mashughuli, familia.
Kuzili kucheki kwa campaign ya Wajakoya, yu ilikuwaje?
Ilikuwa fiti sana, ilikuwa spokesman pale. During that time, unajua tulikuwa tunaambia watu, tuko kwa presidential election, watu wa make the right choices. Because later, watakuja bado kusema ai. So we were there.
Mliwonu wase. Na saizu wanasema ai. So vile na hii look yako ushaenda protest kweli?
Dani mimi.
Yeah.
Sijaenda lakini kesho niko on.
Yeah, okay. Yeah, kuzwa sokita kujua vile nimesema ni impromptu. Yeah. Hii tunaishoot leo na tunaiseti leo.
Kabisa.
Sindio?
Because I have been following na mimi unajua ni mtu nilikuwa I've been a victim of politics.
Yeah, najua.
Because unajua the last election venye ilifanyika by then nilikuwa cancelled sana na brands mingi because of my engagement in politics. So venye hii movement imekuwa ikibuild sasa ya reject finance bill na watu wakitaka good governance, nimekuwa nikifollow nione wale wasi walikuwa nasema haya, unajua sisi hatupendangi siasa nini. Many executives in many companies kwa my agencies walikuwa nasema we don't want anyone who is engaging in politics. Right now
everyone is there,
the influencers, the executive themselves, wote wanataka a good country. And for me the strong message imetokea ni ati every citizen must be involved in the politics, running and management of this country. If hata uko na biashara gani, kama serikali ni mbaya, biashara yako haita function.
Yeah.
Kama uko jobless, hautapata kazi. Kama uko kazi, unaweza kuwa jobless. Kama kuna bad government. So, I'm so happy. And that's why, kuna watu wengi sana wamekuwa kiniuliza, umekuwa wapi, atukuone, ukireject, ukisema na nini. I'm like, I want to see whether there is full commitment by the people. It's kweni a bubble of the moment. Alafu tena watu, imeisha. No, I'm so happy to see that now, the people who were not attracted to politics before, now really love to be engaged in the political process.
Because hii ni kitu moja inanibamba, the fact unaita politics. Because nimekuwa na hii argument na wasi sana. Like the first people I respectfully disagreed with.
Yes.
Ilikuwa specifically one person, Nadia Mukami. Because Nadia alisema, this is an economic fight, not a political fight. Alafu nikasema zi. Because na respect the fact that Nadia iko kwa frontline.
Yes, sana, nima mcheki.
Ye na Aroba iko kwa frontline. But this is not an economic fight.
It's a political.
This is a political fight.
Yes.
Politics affects everything. Mina we tumeka hapa chini, a president called Kibaki existed.
Yes,
and
yes,
he thought about internet.
Yes.
And apart from internet, he thought about liberal media.
Good.
That's why we are here.
Unajua kitu imenibamba, na hiyo kitu unasema ni yeti. Right now, every Kenyan of every generation, right now understand the job description of a leader.
Yes.
Unanielewa? You because kitambo tumekotukizia chilia, nani ni popular, nani yako na uongo mingi, nani, sijui nani, tunamuingiza. Nani ni wakabila yetu, tunamuingiza. Nani ni seta, amekuja na madoo, machopa, amefanya mavipindi, tunamuingiza.
Yeah.
But now, this Gen Z, and the other generations, now they understand that the politics influence our day-to-day lives, every day.
Yeah.
Mutu waziwai kudanganya. So, kiongozi, ata hiyo 2027 ikikuja, ule una elect ujue, ata determine vile utakuwa, uneza kuwa ulikuwa fiti. Unajua before, watu wengi walikuwa fiti. And that's why watu wengi walikuwa middle class wale nasema wachana na siasa msingie
ni wachama wachama wasomesota wa vote
demo zilikuwa wacha tuache wase wa Kibera na wapi wa mobilized waende wa fightie for the rights now people know by the pia kwetu tumeanza kusota
yeah
unajua hii ndio pia imetoa pia watu mtaani juu kama uko na mzazi na kwambia sasa hii hatuna do kama wewe ulikuwa ka job uko na dudo ukienda kununua vitu unapata hiyo do yako haikusave yenye ilikuwa inakusave kitambo so I'm so happy me I'm so happy by this realization yes
eh alafu lazima tu remind us it's a political fight
yes
because kitu kingine pia imehappen kuna watu fulani walitokea like I think on Sunday wakasema they want to form a Gen Z party and people have really bashed them people have said we don't want a leader a leader will be compromised if a leader is compromised they stop being a leader we go to the other person tuseme saa hizi Jemo wame it was the leader uende uchotewe pesa yako wambwe tomorrow there are no protest si unaweza wewe sema tu tomorrow na uishie sisi tutaenda ku protest ama uone unaje
you see people should not be scared by some people have come wakisema wanataka kufungua party ama wataki party one thing that I want to support ni venye unasema let's know it's a political fight
yes
and ukitaka kujua it's a political fight the people who are bashing the protest are politicians
yeah
unaona usimuona watu wengine wanasema ma statements very stupid zingine nonsensical
umesikia mwingine amesema ati ni Illuminati
mazee unajua huyo jamaa kwanza unajua ni murio wangu jo ametoka huko mahalio cha kwetu lakini probably unajua when people are looking for relevance they can't say anything so the reason why unaona inabashiwa na politicians is because they understand it is limiting their political behaviors unaona na mimi kenye naweza sema saa hii siasa ya vipindi sasa will come to an end with this protest why people have now known that during campaigns ukidanganya watu uwadanganye unaweza pata hiyo kura kama ukikatia tu dem uamue utampiga kipindi umdanganye akikuja kwa nyumba sasa tena utafanya nini ukiendelea na zile uongo they will catch up with you and there will be chaos so the same thing watu wamejua even in the next elections if you are vying for whatever position from the presidency down there
yes
if you lie to the people
will ask questions
the people will ask questions and sometimes they will ask in whatever form that they want to ask those questions because unajua kwa inchi mwafu tumekuwa tukilive ile design ya you treat my leaders kama mabosi wetu yet ni sisi walipa I've never seen any company that operates like that where they hire you then you become the boss of the shareholders or the owners of the company sisi ndio wenye nchi so the reason na tunavaa ku even stop addressing these people as honorable sijui I don't know as what tuache hizo vitu uwezi nipatia job alafu mimi sasa
nianze kujihumble mbele yako
no hao ndio wanafaa kuwa kujihumble wakikuja kwa sisi so this conversation one thing that the president should acknowledge is that during the campaigns there was a lot of lies coming from his side there was a lot of over promising come from his side if I was him immediately to chukue power ningekuja niambie wase by the way zile vitu niliwaambia kidogo ni kama hazitaweza juu situation ni kama so you'd rather have a hard conversation then
yes
rather than now because now hata saa hii I think they should come and apologize so that we can move on. Healing starts from apologies.
Yeah. But una feel ni kama ati wakiapologize leo wasota rudi nyuma kweli? Because I feel like people have already...
You see, you can apologize with an action plan and a real one and a truthful one. Then people can wanaweza angalia waseme hii kitu unasema inawaka. Because unajua saa hii, hiyo eji ya kudanganya watu imepita. Kuna kitu tulikuwa tunasema tukifanya campaign 2022. I issued a statement, I said, our parents led normal lives because during their peak of their times, wakiwa in their 20s, their 30s, there was a very bad government in this country that limited their dreams and ambitions. And that's why they could not have done anything. They could not be organized. There was no internet or anything. Sasa sisi, hatuwezi kubali at our peak. Then still we have a bad government. It will be very unfortunate. So the questions that people are asking now are very right and they should keep asking them. Hii injini yetu tuwachange kuona ni kama ni ya watu fulani. Hadi sasa hao ni wadozi watu pange hapana. Tuulize maswali na kama mtu hana majibu as a leader what you say. wewe ukiwa kiongozi kama saa hii hapa iko nini, ukiulizwa kitu kama ujui hautadanganya watu.
Naambia watu say, sijui,
sahi sijui, give me time I research or you'll give a solution. And another thing that this administration should know is owning up. Please learn to own up if you are real leaders. Unaona up, unasema hii kitu tutafanya, hii hatuwezi fanya. Eh, hapa tulisema hivi, haiwezi, sasa tunafanya hivi na hivi. It will be, it's as simple as that.
Kusikumekuwa na hiyo nini. Alafu pia, I think hata kabla to move into specifics, I think tuanze pia kuambia kila mtu, tuache kuogopa hii jina politics. Because I feel like we fear the name politics so much. And politicians have mystified politics.
Yes.
Paka tujuagi like everything is politics. Njuko licheki, wasa likuwa na protest. Kenyans in the US were protesting.
Yes, yes.
Do you know why Kenyans are in the US? It's because politics there is better than politics in Kenya.
Yes, yes, definitely.
Yeah. Kusha chiki, kuna a certain quote inakuaga. Inakuaga that politics is war without bloodshed. War is politics with bloodshed.
Yes, yes.
True. Politics is everywhere.
Because unajua hiyo point unasema, the reason why the finance bill is to finance the development of a country.
Yeah.
Okay? So in essence, if you ukienda pale origin ya siasa, politics is the art or the science of a certain group of people wanting to have power so that they can control the resources of a nation. So the finance, you see, it's separated. This is economics. Ni siyasa.
Ni siyasa.
Bad politics is bad economics. You can even have bad economics because of recession, but then you're having good politics. Ukiwa hiyo, ukuwanangia tuwananchi watatokia, wanafanya vitu na nina nini. Because they know there are systems which are running. And that's why recessions, even in America, Greece, WAPI, UK, zimekuwa managed because they have good politics. But bad politics is bad politics. Unanielewa?
Yeah.
Unajua, I think one of the biggest mistakes that this administration did is when they came into power, the president and his deputy were very consistent in the messaging of people of like, hey, we have found empty coffers.
Yeah.
We are going through tough economic times. We must repay our debts. Okay? And we must also create jobs for the young people and the mamambogas and everyone. We must do good things. But so, tumepata economy ni mbaya. So we must tighten our belts. So everyone was lamenting, hey, economy ni mbaya, economy ni mbaya. But on the other side, there are people who surround them who started living with very opulence. Well.
Yes. Gucci shoes.
Unanielewa? Na unajua watu lazima wajue, if, for example, if you are close to power, if you are close to the president, you must not look like that.
Yeah.
Lazima ucheze chini. Sababu rais haizi kuwa anatokea anaambia wananchi ni kugumu na mabeste wake wanaonyesha venye life ina bamba.
Yeah, jo, okay.
Because politics is perception.
Like alafu pia mabeste zake, it's so interesting because Murkomen akatokea na Gucci, si ndio? Alafu majuzi vile nilikuwa, unajua nilikuwa nimeenda ile trip ya Atlanta, but ilikuwa sponsored na mafanzo iko nini, haiko sponsored na Gava. Nikiwa huko, mse moja nilicheki huko ni Aaron Cheruiyot. No disrespect, but Aaron Cheruiyot anadijua nini juu ya arts. No disrespect. Unajua tu? Hala. Nilimcheki huko. Alafu, jana, nikacheki juu Aaron Cheruiyot amevaa kiatu ya 166K. Buda umechapa luku safi saa hizi. Hii luku yako yote ni pesa ngapi? The whole look, si viatu peke yake. Imekukost pesa ngapi?
Hii, tuseme kitu 12 G's.
12 G's. Yeah. Ule msa mefa kiatu peke yake ya 166 G's. Yeah. Iyo ni at least 13 outfits zako. Like, what are we doing? It's only via 13 pairs. So, yani, we don't need to do this.
Yes, na unajua, anaeza buy hizo vitu. Unajua kenye nasema, anaeza buy. Yumshara yake labda na shughuli anapiga, maybe zina mualao. But when you are next to the president, the message of the president needs to look. Akuena venye raisi atasema watu tuko chini, then nyinyi mnakaani za kibombe, yani mnafanya tu mavitu, mamoti, mawikendi mnatoa tu maziwa, mkifanya ma tournament, madoi inaletwa na helicopter. What happens? Unajua siasa ni psychology.
Yeah.
Wananchi wanaanza kuona, mpaka wananchi wenyu huko wenye mnapelekea do, wanaona, "Eh, kwani sisi ndio pekee yetu biashara zetu zinakuwa affected ama kazi zetu za hawa see kutoka waingieni power au mambo yao inaenda fiti?" Because before they were not behaving like that.
Yeah.
You understand? And that is one thing even the president needs to control.
kucheki tukistick na the president's men usinitangua hivyo ucheki tu Sudi ashatokea na watch ya 17.9 million shillings watch Buddha saizi ni kuambia jo Jemoni aje kuna hii 17.9 nimekuwekea kwa akaunti yako utadu unajua inza kuchange your life 17.9 mtusha kuchange your life
kweli 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 kweli
umse ameiva kwa mkono
yes.
Tukasema eh umse jo alafu a few weeks later akaenda aka contribute 20 million I think kwa church alafu kukakuwa na image akitoka kwa Maybach mpaka wasi wako parliament wako like puta je uko na Maybach maybe no. At least 30M
yes.
So we are talking yes. To about close to 100 million that we never saw you spending during Uhuru's presidency. What are we supposed to think?
Yes.
Na wena president ni kitu moja
kabisa na rais anatokea anaanza kusema venye mambo ni ngumu venye mnafanya mnamsetia mnamharibia and because mi Kenya naweza sema all those people around the president must know that the perception of the wananchi really matters on how they take on a government.
Yeah.
Unanielewa? Unajua kuna watu wamesema labda watu wana try kushindana na watu wengine waonyeshane pia wako na pesa.
Mm.
Please, whatever you have, even giving, even charity, unanidio element ya kusema yo nipeane na nisiseme. Si lazima ukipeana ziingie ma social media na wapi na wapi. It's good to build kama unataka ni popularity na nini na unataka watu waanze kufikiria vile uko na pesa. Having real power is not showing it. I've said that so many times. Real power hata ukuwe close na nani is not showing it. It's ability of impacting and doing something. But ukiona ndio lazima utokee ufanye hivi ndio watu wajue, also know you have a problem and a psychological one for that matter. Because unataka watu wa kutambue jua ile kitu uko nayo. Si ile kitu unasemaga ama ile kitu unafanyaga.
Alafu hii kitu tukistick tu na easy expenditure.
Yeah.
Kitu moja naweza kuuliza Jemo. Tuseme uko state house. You're the president. And the dais needs to be repaired. And it's going to take 700 million to repair this dais. But ushai visit Kenyatta Hospital. Ushaenda Kenyatta Hospital. Do you think 700 million would help Kenyatta Hospital? 700 million
a shillings. Lot. A so lot.
Are you going to make a presidential dais for 700 million or are you going to say wacha hii dais ni simame bila dais lakini 700 million wacha tuende tu repair nayo alafu hata tuita the root or wing.
You know and I want to answer that. The challenge with this administration is that when they came to power they forgot that they had come to power with a message and a big promise to help the less vulnerable in the society. So any actions or policy zenye wangefaa kufanya zingekuwa first geared to the people that they promised they will help. Unanielewa? Hata budgeting ikifanywa na nini, unaweza sema hata hapana tutaki your allocation. First hii pesa iende na nini na nini. Once you reconstruct the nation, once things start going well, hata ukajiallocate 3 billion ya kutengeneza state house ama kare ama wapi, nobody will ask you a question. Because people will have money in their pockets. The problem is when people assume that it's only certain people now who are making money or cutting deals, na sisi wananchi hakuna biashara zetu zinaenda chini. Makazi, people are being retrenched. Sasa unaona kama pale kwetu Trace tuliambiwa mdosi alikuja akaita watu wote wenye wanafanya radio akawaambia majamaa mazina zataka tuendelee kufanya kazi but sasa because of the economic situation in this country we are going to close the radio business. Why? People don't have money to advertise. People don't have money to go to the media. So hata kama amejaribu kabisa kusustain hiyo biashara, the next move that he has to do is have to close the business. That is one. How many others have you seen retrenching, companies moving out, people losing their jobs? When that is happening, lazima mkuwe na watu advisors pale state house wanasema hii budget ya nini tusieke ikiwa hivi. Hii budget ya nini tusieke ikiwa hivi. Wacha tukate, tutakuja venye tutajua venye tutarecover. Wacha hii pesa kwanza iende kwa ku reconstruct nation. So those are some of the things. It's all about perception. Zinakazirisha watu.
Kuzata nataka tubonge juu vitu mbili. Vile umebonga juu ya Trace. Nataka tubonge juu ya Standard Group and just in case I forget, nataka tubonge juu ya nini inaitwa mileage ya gari za Gava.
Yes.
Because they keep getting changed. Standard Group yo licheki.
Yeah.
Like I think a few weeks ago there was a poster.
Yeah.
like someone, a member of staff wa Standard Group alitengeneza, akasema wacha tupatane nje pale kwa reception, ayani hapo kwa parking, to protest we've not been paid for 4 months.
Yeah.
That's how bad the economy is doing.
Yes.
Don't forget, Standard Group can be, it's arguably one of the top three media
yes.
in Kenya.
Yes, probably even in East Africa.
Yes.
Yeah.
Hajalipa salu.
Yes.
But turuke kidogo, they want to change cars. Zile gari za gava ziko na mileage kubwa hivyo, like gari ya vice president ile inatoka maybe state house to nga to nini to Karen.
Yeah.
Ama see, where ushaenda state house, is there a place where the president can sleep within state house?
Yes.
So inamaanisha hii presidential motorcade hainaga mileage kubwa hivyo.
No, ni ya kwenda mahali, mara nyingine anatumia hata manini. They don't have to be changed.
Sisi kama suleta gari kutoka Japan kiwa 8 years old. A president stays in office for 10 years.
Yeah.
Do we need to change these cars as frequently as we change them?
But that's where we should discuss more. The reason why the country is doing such things is because of the laws we have. You see, sometimes wa Kenya suangalia tu zile laws zenye probably tunasikia zinatuguza sana. So unaangalia vitu kama hizo za president na nini atuangaliangi. Which we should be looking at. So because kuna faa kumesetiwa kitu imeambiwa, ukipata gari, hizo ndio utaendelea nazo until a certain time. Any car bought for the presidency, inafaa kuwa maintained to a third na nini naifanya hivi. Because hata hizi za ma-ministry na wapi na wapi, why do we have the police being leased cars?
Yeah.
Why can't we just say, siku moja tununue magari fiti na zikuwe well maintained? Because for me, how I feel is because utapata kuna cartel ya mtu anajua what we have called a budgeted corruption. So there is someone who always know kutakuwa na allocation ya magari za kitu fulani in the next year budget. So they plan to get that tender. But if we removed those laws, some of those laws, because this country can only be governed. Hata hii recovery, hata hii kelele tunapiga ya protest na nini. We need to make a lot of noise and impact so that some laws can be changed.
Yeah.
Unanielewa? One of the laws to be changed ni kama hii ya kutengeneza hiyo, hii inaitwaje, hiyo financial bill. Ikuange kabla hata ifike huko mahali inafika, before wananchi wameipitia pitia, tumejua iko sawa, we have leaders, they can come to mashinani, instead of coming there for harambees and funerals and funny shenanigans, wacha akuje aseme mazee nitakuwa kwa stadium fulani hii weekendi, nitakuja na financial bill yenye itakuwa discussed in June, anakuja February. Unanielewa? People can even have representatives, or we can create a system through that framework of law. Ndiyo ikifika hata hii time ya budget kusomo na nini, watu wanajua kuko hivi na hivi. The reason why wizi mingi ufanyika ni because hatujuangi hata allocation imefanyikaje. Watu wakahawa wajuangi wamepewa ngapi, watu wamiwa wajui, sports hatujui, talent hatujui ni pesa ngapi imepewa. So that if it's not used for the intended purposes, we can rise up next time and ask, hey, kulikuwa na allocation hapa ya 1 billion ilitumikaje? That accountability, whether we have the auditor general or not, people need to know at the ground level how the money is allocated. If you want, kama tunataka kumaliza corruption ya CDF, lazima hiyo constituency mzima wajue MP wetu alipewa 100 and what million.
Yes.
Na anapanga kuzitumia hivi. You know they siphon a lot of money from
yes,
the CDF.
I know.
Why? Because we don't follow up. So as we do the protest here to cancel the financial bill, the next big thing that tunafaa kuwa tunafanya ni kufanya ya accountability. Because that's where they beat us.
Yes.
Hapo ndio wao tupigana game yao. Hapo wao wamesema ni sawa tutafanya hivi, lakini maziwa ikikuja hatufuatagi vile hiyo maziwa inatumika.
Because I think vile tu umesema history of accountability, I think in the like first world countries, if I'm not wrong, kuna kuagana hizo public portals. Unachiki vile si kuna kuagana public portal ya elections. Kuna kuagana public portals where you can see how money is being spent.
Yes. Yes.
Sisi tuna need kuwa na hiyo.
Yes.
Like tunangalia Nairobi county.
Yes.
How many employees?
Yes.
This is their salary.
Yes.
How much is being used kwa water? This.
Good.
How much? Because ushaangalia place kaa Nairobi. Because Nairobi pia nani ametuangusha sana. According to me. Unajua yu nza kuwa unajua na hiyo na personal level. Sakaja. Because up to now, we don't have a functioning fire department. Unajua, those things in a city, they have to be automatic. Nasi had, ile truck ya maji, who have trucks za maji, how many constituencies do we have hapa? Ni 17. Yes. Having 17 trucks ni ngumu hivyo. Ile without corruption.
Tukiamua, yes.
There's no corruption, we just need. And having 17 fire stations, is that hard? Is
it unajua, unajua watu wengi wajui venye hours wako in power walikuja. People expected them to be the most humble people.
Yeah.
If you saw them in churches, crying, talking to the people, you know, using the Bible and being so humble. But then, when most of them got into power, kiburi imekuwa mingi sana.
Yeah.
That's why ukisikia hata vile vitu wanaongea kwa TV, wapi wapi, unasikia watu wanaongea, unashangaa, oh my God, I used to know this person.
Yeah, yeah.
Watu wengi zaini, I used to know.
Because
that person, the way now they are looking at public issues, the way they are thinking, the sentiments they are making, hapo ndo unajua kuna watu yani wamelewa na power na pesa. Unajeki? They have forgotten that one of the greatest gifts or strength they had during the campaigns is to pretend they are humble.
Yeah, yeah.
That humility. Unaona? So what they should go, ni go back to the drawing board. Now because they have resources, they have power, just to know we should be humble. We should listen to the people. Unanielewa? There was a time I was in a funeral somewhere. And Moses Kurias, yes, alikuwa hapo, kuna wabunge walikuja hapo, wabunge wakakuja na vishasha, mamoto kede, magari, manini, manini. Akasimama, you know, he's a member of that government.
Yeah.
When he rose to stood, akawambia maze, munaharibu juu. Munaharibu juu, hawa wananchi wanaona ni kama tunawakojole. Venye munakuja, ni kama muko na pesa mumeja opulence. Na zizi huko tunashinda tukiambia watu wakaze kamba na nini na nini. That is something I captured, a good thing from him.
Yeah.
Trying to tell them, munachoma. Na hiyo kuchoma ndiyo imeleta hii situation yote. Kiburi, nini, people speaking like, you know, you're like, why are you speaking like that?
Disrespectfully.
Yeah, your boss, please. Hata kama unafeel umefika, humble yourself. Listen to what the people are saying. Kama ni kwa protest, listen to the protest. You see when the protest started, some funny people started saying those are fake demonstrators. Sijui ni nini nini. Iyo ni kiburi. Wengine wanasema sijui ati ni KFC ni nini. Jana, they have eaten, wamekula humble pie. Wata mambua, ni kama tunacho. But then you ask yourself, who do they sit with? Even when they are developing some of this communication. And that's why, if you are the leader of an administration, kama rais, lazima kukue na standard communication procedure.
Yeah, ndiyo mtu,
especially kama ako in position of, if you have a majority leader, if you have somebody who is senior, akiongea mahali, ajue aongei tu ati kama ni, unajua kuna zile vitu unaweza ongea ukihanga tu na maboi wako. Useme, ah, watu wanatusumbua nini? But when you rise to speak now in your position, you need to know, what does my position entail for the country and for the government that I serve? So that whatever you are saying, unajua siwezi sema ujinga, naongea juu ya Wakenya.
Yeah.
Unaona, whether is a section of people demonstrating or not, they are Kenyans and they are within their rights and whatever they are saying is right. That's why you are listening in the first place.
Talking of some of the most surprising statements, of course ni statement ya KJ. Ulichukuaje? Kwa KJ unajua ni mseto anachukua ni boy wetu.
No.
Huni mse, like he's a comedian, he's in the, he was a content creator, and unajua as much as he's in, iko in his 40s, bado tunachukua anaelewa hii story. Ashaenda pale akasema, there are no protests, it's just Photoshop. Hey, buda jo, nyose ni wakali na Photoshop?
Unajua alinikumbusha ile kipindi alikuwa nafanyaga, ilikuwa inaitwaje ile kitu
ilikuwa kwa gazeti? Ridiculous.
No, wajana ridiculous. Kuna ile kitu alikuwa nachoraga kwa gazeti on Sunday.
Eh, nakumbuka.
Nakumbuka, ilikuwa na jina. You know, when I saw that thing, mimi personally jaribu kumcall. Simu ikaingia busy mara mbili tatu. Ile una call, it doesn't, hata ikienda tu hivi nakwambia. Because, and the reason I was calling, not to tell him thing, I just wanted to know whether he's okay.
Yeah.
Unajua? Yeah, unajua, mneza kuwa na pressure, nini nini, mumepigiwa pia masimu kutoka hizo ofisi za juu, umeambua, lazima mcontrol narrative, lazima mcontrol sentiments, vile watu wanabonga. Sometimes ujiluzu, useme tu kitu, ukifikiria itakula. Kuna hii kitu ya most youthful politicians, especially wenye hawana brand, out there. Hata wenye wachana na KJ, kuna wengine ukiona wakiongea ujinga na nini. Au wengi ukiona wakiongea ujinga, especially youthful MPs, ni juu they have no relevance, brand yao ishiki. Somebody wants to be known that they cannot be known. So they want to do anything that they can do so that they are known. But unajua mtuka KJ, nobody expected that from him.
From him.
And I think when he went to that event, watu waliwamwambia, wacha kusema vitu kama you can vote, yes, it's your constitutional right to do so, and you can be supporting the government and you can be supporting the finance bill, but you have to do that with decorum.
Yes,
unanielewa? Usiongee vitu zingine zenye zitafanya watu wakushukishie.
Yeah.
No, because there is this thing that publicity is bad or good, that ni mzuri. Yeah, it's not.
No, it's not.
People are woke now. Watu wamechanuka, watu wanajua wewe wacha bana.
Watu wako na information size. Yeah. Because hii kitu ilifanya nikafikiria, unti kule kuna Didmus Barasa. So niko nafikiria saizi ama politician toka the second name ni Barasa. Sasa shida ni the first name inaenda up ikiwa Lam. Unajua sasa Tasneki, sina
no, you see some of them, you see there is an addiction. If you look around, there is an addiction to make the king happy.
Yes.
Instead of making the people happy. One of the ways of making the king happy is actually assisting and advising the king to make the right decisions for the people. Because once the king makes the good decisions for the people, he becomes popular. Akisha kuwa popular, hata wewe, by association, you'll be in a better place.
Yeah.
So hiyo addiction ya, wacha niseme hii kitu, rais ataona mimi na mdefend.
Nasaidia sana.
Wacha one rais aone mimi na Zambia watu hivi. Sometimes the president looks at whatever those things people are saying. Apia, and you, I think hata juzi, kuna ziku alikuwa ameita parliamentary group meeting. Akawambia, some of you are suffering because you want to remain popular at all times. And part of remaining popular is to say statements za ufala huko nje, nukifikiri unabamba rais.
Yeah, unabamba.
Because itaenda ma WhatsApp manini, ona venye huu mjinga amesema na niso unafikiria, mimi nafanya kazi yako. Let these people be reminded that they work for us. They don't work for anyone else. Yes.
Alafu, nini, hujageti attitude, because me there's an attitude I've been getting, yeah, people believe Ruto is such a political genius, that however unpopular his policies are, he's guaranteed of a second term. Guaranteed. I don't know how old you are. Uli ona 2007?
Yes.
Do you remember how much work Kibaki had done?
Yes.
Do you remember how he struggled to get a second term?
Yes, yes, yes.
Who's going to have an easier time? Kibaki wa 2007 ama Ruto wa 2027?
You see, hiyo kitu ya political genius is more of a... It's a narrative perpetuated by people who still want to kumbamba. Unajua Ruto pia amefika mahali amejua nimekuwa na mraia hapa hivi inanibamba. Inaniambia vitu za kunifurahisha, and that's how actually tume make makosa mingi sana. Ama ndio maana mpaka wananchi have risen up against us. You see, being a political genius is actually running the country well. Once you run the country well, now your political machinations comes in handy when the people are satisfied. Kuwapanga sasa inakuwa rahisi. Hiyo wanasemanga mimi nikapanga. Kupanga inakuwa rahisi. Lakini uwezi panga hiyo kipindi kama watu wamejamu na wewe. Hata ukuje na kipindi gani wanakumbuka. Na itakuwa ngumu sana kutoa hiyo kipindi. So even if he really wants a second term, he must change the way the country is being run. He must change a couple of things. Unanielewa? Kuna watu wengi wamekuwa wakisema ati be patient, the president, things will gonna change. That's not how you tell the citizens. The citizens are able to feel and see if you are doing something that will make their lives change.
Kibaki tuli feel immediately.
Unanielewa? Yes, so hii talk mingi ipungue. If you want to defend the president, say we are doing X, Y, Z, na isigue ni story, ama unaambia watu hiyo kuwapatia hope. Unanielewa? Hata kama unajua kuna wale wengine wanasema ati unajua hawa watu wamepanga kwanza watu waumie umie, then sasa ati 2 years to the election, maendeleo ikuje, pesa ikuje, wananchi wafurahie, ati watasahau vile walikuwa wamekasirika. This is not the generation to do that. Watu watajua, we don't want, what people need is consistency in leadership, so that even when we are going through tough times together as a nation, tunajua by the way ni kugumu na rais anajaribu na serikali yake. Lakini isikuwe ni kugumu, lakini wale watu kiangalia around unaona
Maybach, Gucci.
Unanielewa? That is perception.
Alafu hakuna tax on helicopters.
Yes. So they need to be consistent leadership. See, ati we are suffering, alafu kujuu kuna hiyo kitu ya, unajua kuna watu wakizoea kupiga watu vipindi, hivyo ndio wanafanyaga. Ukasirisha mtu, alafu mfurahishe mara moja, tuingie, tuendelee. Haita happen.
Yeah.
If that's the plan, let people know that people are woke and people understand that if that's the plan and somebody is planning for that to happen, it will not work. There will be a lot of challenges towards such a model. And yon ilikuwa nakuambia, the biggest lesson that anyone who is interested in leadership should take from this protest is that siasa ya vipindi itaisha. Ndiyo ukipiga watu ukidanganya, when you are doing your promises, ukipiga vipindi, ukuange unajua, I can only go up to this level. Na pia ukipiga watu kipindi sana, ukiingia unawambia, nimenotice ni kama vitu fulani hazitafanyika. It's if you come forthright immediately, then you will have, probably you can have a smooth leadership.
Yeah, yeah.
Yes, but for me the biggest, kama unataka uongozi, be real, be truthful, and go for it, so that even when you get it, the people are with you on that journey.
So lazima ni kuulize, is he guaranteed of a second term? Because mechiki, hata ni kuna have this conversation with someone during the weekend. Kaniambia yeye ujui Ruto.
Sasa hiyo narrative ndio lazima, hiyo narrative lazima itoke kwa vitu vya vichwa za watu, because it's propaganda. It's propaganda. Remember, there are so many people who never voted in 2022.
Wanaenda kuvote.
Most of them did not vote because of propaganda. Because there was a narrative that elections will go a certain way. The elections did not go a certain way. They went another way. So mjue pia hii time watu wanaweza kuambiwa hivyo ndio wasitokee kuvote, because mnaambiwa hata ukitokea kuvote fulani lazima aingi. There is nobody who is guaranteed of a second term. Not just the president. Even those who are in power, governors, MPs, women rep, nini.
Hata
yeye. He can only guarantee himself a second term if he changes a couple of things that he's doing. Unaona, nazifanyike na njia nyingine. And I think we have had so many people say that changing your mind is something that every leader should be able to do.
Yeah.
And lazima ukwe flexible one, au sahihi kwa hivi na hivi, sawa. Sasa makosa ilifanyika, tutarekebisha tufanye hivi. Because come 2027 there will be candidates seeking to oust him from power.
Yeah.
Unanielewa? Na watakuwa pia na idea zao. Na remember what people are going through. So that's what I'm saying, vipindi ziishe.
Yeah.
Let's have a real country, a real government and real people. Wenye tuna govern unajua hiyo mtu ndio mtu akisimama pale tunamsikiza. Unaona? Sasa hii unaonaga some of the leaders wakienda kuongea, people can already say sasa huyu ni nini? Hii ni uongo gani tena analeta? Hii ni mambo gani anasema? I think that the government, I've heard the president saying that he is willing to make unpopular decisions for the country na nini. That is one element. But also people must have confidence in the government. And those in government must know how to create confidence in the people. Huwezi kuwa na hiyo kiburi ati hatujali vile wanasema na nini, hapana. Sababu hao ndio watu una rule.
Yeah.
Yes.
Because is hata hizi mawatches tukiziangalia, tukirudi kwa watch kidogo, hata hizi helicopters, I'd want to know where they import them from. Because tusemeta unainunua states. Unajua states kinunua kitu California, tax unalipa ni high kushinda, maybe ununue Texas. Kinunua Texas ni high kushinda ununue Delaware. Basi ushaisikia msemo moja hata ameenda Delaware. Wanakuwa huko ma Washington, place tax ni mingi.
Yes,
so
yes.
Ukiona msemo amevaa watch ya 18 million, uongeze ile 8% tax, we already at 20 million. That's the watch you're wearing.
Yes.
Alafu unaniambia country ina do vibaya.
Yes.
You need more money from me.
Yes.
Because like, but you need, alafu kwa mfuko yangu.
Yes.
Juu, kuna two very contentious clauses kwa hii story. Kuna the Data Protection Act, where wanasema wataanza kucheck M-Pesa yako. Alafu through M-Pesa yako, they'll know how much tax you have to pay. Buda, hakuna do ingia kwa M-Pesa yako ile si yako?
Ni mingi sana.
So?
And not even that. You see, nobody, let me tell you something. These tax ideas, probably they could have been supported. But they cannot be supported when people are imagining that you guys are living well than they are living, and now you still want more money from their pockets. You sasa kwa watu wanalikuwa naona ni kama mnataka hiyo ganji ndio muendelee kununua hizo vitu mingi, hizo mavitu mnavaa na nini na nini, muendelee lifestyle yenu. Ndio nilikuambia, you come to government. Kibaki had so many friends. Those friends, you never saw them, you only heard of them.
Yeah.
Sijua kifanya nini. Uhuru the same thing. I think the only person who would display opulence that was around Uhuru was Sonko.
And Sonko was not made by
Uhuru. Sonko ilikuwa njaro yake.
Yes,
before Uhuru. Hata kutoka ingie, kutoka akiwa MP wa Makandara na nini.
Yes, yes, yes.
Alikuwa mtu wa mabling na nini. Hiyo ndi ilikuwa njaro yake.
Mm.
But there is no other guy you are seeing around doing some funny things na nini na nini. Because they knew when the president is power, your actions will be related to him.
Yeah.
Kama munaonekana gana yeye kila wakati na wewe sijui unafanya hivi, unamchomea, ni kumchomea.
Mm. Unavaa Gucci.
Yeah, and nobody is jealous of people's wealth. People are just saying how comes our businesses are not doing well and yours are doing very well because is it because you are close to the president that your business are doing well or what is happening? It's just perception.
Mimi kuna msee leo tu aliniambia kwa comments you have a poverty mentality. Yati, juu nimezusha niko like, ah, sana vaje hizi vitu expect. Because Buddha misi kudanganyo. Yungata time niwekuliza juu outfit yako. Because najua, like, luko ni safi. And I always know, you don't have to spend all that.
Yeah.
Ikifika level, akina Bill Gates, you'll never see Bill Gates kameva Gucci. Awezi ona Elon Musk kameva Gucci. Kuna seme kanaga, hizi vitu value on people who want to appear rich.
But you see,
why do you want to appear rich?
But you see, me, I have no, the problem is, if people had money in their pockets, nobody would have a problem with that.
Yeah.
If things were functioning, if students were getting their help, watu wangekuwa wana mambo zao zinaendelea, mavijana wako na majobs, nini nini na happen, kila mtu wako na ganji, kila mtu anaweza piga shughuli. Nobody will care whether you are flying on a whatever, on a helicopter, jet, nini nini. Watu wangekuwa na vitu kama hizo. The problem is when it's done and the people are suffering.
Yeah.
And those are some things nasema zifanyike huko gizani. Hata kama ni gift.
Yeah.
Unaweza letewa gift juu wewe ni government officer for example. Jamaa akuletee manjumu za mita moja ama akuletee watch ama akuletee ngepanoma. Hizo ma gift hata kama ni gift. Unaweza zipiga ukiwa private event mzee. Unanielewa? Lakini usipige nazo ukitokea ma public na watu wenye unaenda kuongelesha juu wako dry.
Kwa sababu umesema public lazima ni chome jo. Mimi naweza kuwa the sort of person umepatiwa watch ya 18 million. Nawezi vaa in public, jioni public official. Kwa na wife kejani, hatikuwa watch na iseti kwa day kijo. Ujiga. Hini 18 million, nyonya hii kitu.
Or even, what you can do, and I've seen certain people who are in power do is that, maybe you are in those positions and probably by, because of the affinity to power, you've made it kutengeneza pesa na nina nini. Once you guys leave power, then you can start doing certain things.
Yeah.
Unanielewa? But when you are in power and people associate you with the highest offices in the land, there is a code of conduct that you are supposed to operate within. Yeah. Yes.
Yeah, because kitu kingine pia wasa walikuwa wanasema na unajua the easiest way to hide money inakuwa through jewelry. Because ukivaa so hizi place kama hizi countries mob you can never enter with more than $10,000 so you gave up but ukiona watch ya $10,000 unaweza ingia so na cheke alafu hizi ma watch rare hivyo they appreciate unajua ni kama real estate
ma collectors
collectors so zina appreciate so unapata msee yuko na 100 million kwa anajua kakinuka ya 100 million ni nachukua tu ka apartment fulani Dubai na iweka alafu mimi sina do utadu I take it. So I think hizo ndio vitu zile wanafikiria. So niko na bonga jua hii. Kuna hii Data Protection Act. Ile KRA nataka ku access nini zetu. If we agree to this, tutakuwa na privacy yote. Because I think now, if you can access my money, you can access anything about me.
Mimi Kenya naweza taka, I would like it to happen. But for it to happen, ianze na uko juu. So data protection ya president, tujue. Former presidents, former MPs, former governors, former ministers, our wote
and their public families, official, yes,
na bank accounts zao. So if you are making anything public, kama ni ya mwananchi unataka kuimezea, pia hizo ugonge na mpaka ma offshore accounts. Because you see, there is something that we missed the other day during the protest. Kuna kitu ilifanywa hapo katikati na ikapotelea. It was a governor who did an out of court settlement with EACC.
Yes. Obado.
Obado. Kuna kesi ya 2 billion, mwona melipa sayi 255 million.
Yes.
So I said, nikasema tupige sabu tu kidogo. If they can recover 250 million from one governor, former governor, let's go back to recover from former governors, former presidents
yeah.
and their families
mm.
former ministers nini nini juu watu nao waliiba mm. unajua tusidanganyane
yeah yeah
if you are able to recover a lot of this hidden money
mm.
whether it's hidden in whatever form
mm.
even at some of the proposals of finance bill atungeweka because finance bill
pesa itakuwa
the reason why the government inaiweka ndio waweze kupata ganji kufanya zile vitu mm. wali promise na vitu wanataka kufanya
mm.
but if they would go for the low hanging fruits and the low hanging fruits is the corrupt money
mm.
being held in the form of assets and offshore accounts
yeah
if they go for that they can get a lot of billions then wanaweza fanya kazi nazo
how does it make sense I steal 2 billion shillings alafu nirudishe 250 million mm. alafu you let me go because mm. this is very simple yes mm. nikwambie mse akuja kwako aibe 200,000 mm. shillings
mm.
alafu akwambie like abuda jo tusiende kotini acha nikupatie 25k
yeah.
how does that make sense 25k ulichukua 200k unanipatia 25k
yes,
because nimebidi nilete chini ndio wase understand
because do you know why because it's public money
mm.
and for me why I'm supporting this protest is because it's a protest for the pain of public mm. usage and collection of public money unielewa mm. so tumeleta ngori kwa hizo protest juu ya collections
mm.
tuna need ngori nyingine kubwa
mm.
sana juu ya usage of that money
yeah
tuna need ngori nyingine kubwa sana first of all we have some very weak anti-corruption laws
mm.
let's agree to that
yes
and that's the reason why I'm letting you story anti-corruption laws because we need to be very careful on the quality of MPs that we have in bunge
mm.
kama kuna kitu moja tunafaa tuchunge sana
mm.
ni quality ya MP wa bunge kwa nini mm. laws are made where
yes huko hata wajuagi kazi yao ni to make laws
yeah so mukipeleka mm. fala jua kuna maziwa huko ama hii ni popular ama mm. is controversial just some sijui nini aende huko the Anadimu kind of laws kichinga. That the country will be producing
mm.
are some of the kind of laws that we have
yeah
even if we have a progressive constitution kuna laws kama hizo anti corruption lazima watu kukuwe na proposals zingine mpya mm. ya zenye hizo laws zitakuwa
mm.
because we need to recover the reason why hizo laws ziliwekwa zikiwa weak is because zikimekiwa the people who are passing them are interested parties
mm.
unanielewa mm. na that's mm. why the recovery ziko bado hivi hivi
mm.
that's why we have so many corrupt people addressing mm. us as our bosses
yes.
so if kama tunaweza change hiyo kitu
mm.
quality MCAs mm. because they make county assembly laws
mm.
county yenye iko na bylaws zote zimemekiwa na watu wa huko
mm.
So if we don't have quality MCAs and quality MPs,
mm.
each day itakuwa tu tukizunguka tu. Tukizunguka, yes. tukizunguka.
Mm.
Yes.
Because hiki tumefanya nikafikiria. One of the best things that Ruto did when he got into power is ile time alianza kuharass Uhuru. I remember telling people this is very good. It's very good to harass former presidents because it sets a precedent. Sindio? Na mimi na feel ni kama in the future there needs to be a president who starts harassing our former akiangalia account zao na akiangalia account za macronis wao. Alafu uzuri wa hii this Gen Z protest ni very simple. If you're the president you control the police, si ndio? So naambia wase ni aje, mimi siendi ku increase taxes, so mko na choice. Either ni increase taxes or I go after all the money that has been looted.
Mm.
Chagueni moja.
But you see, unajua kama hiyo harassment ndio unasema ulikuwa unafurahia.
Mm.
It was not informed by
ndio nakwambia
by goodwill.
Ndio nakwambia alianzisha vibaya.
Hizo mavitu tu zao walikuwa nazo mm. na nini unanielewa?
Eh. Yeah. Ndio nakwambia najua ilikuwa personal
yes.
but ilinifurahisha juu since umeifanya chochote ni kizuri kwa what's good for the goose has to be good for the
gander. The person who can only do that mm. is a person who can only become president.
Mm.
Eh?
Mm.
Na akue hajatoka kwa yeah. establishment.
Mm.
Because any establishment member
mm.
will never go for those who have stolen the yeah, resources.
Yeah, yeah.
And you've seen it.
Mm.
Even Kibaki, when he came, he was establishment.
Yeah.
Tuonge tu kweli.
Yeah, najua, najua.
Uhuru, establishment.
Mm.
Ruto,
mm.
ni mtu establishment. Mm. So they cannot really go.
Mm.
And it's only the brave person, ule mwenye atamua siku moja, aende hiyo ganji.
Mm.
That's it a restore confidence sana kwa serikali.
Mm.
Right now, ask many people perception na kuanga, eh, wana kuanga gava, kona do. Kwa nini kona do?
Because in
the what was them in mshahara wanasema unajua ndio na control nini na nini na nini. Even the way we want to be associated with the politicians and everything is because we know they control, wana control na nini na nini na nini na hizo vitu. So until we change our framework of how government operates na pia mindset, tutakuwa bado hapo hapo.
But unajua kitu inanibamba na hiyo ni kila kitu au sio, chochote kina mwanzo kina mwisho. One day there's going to be someone who does not come from the establishment. Na atakuwa na very easy time because these people are so rich they can live 50 lifetimes.
Yes, definitely.
So mimi naenda kukuachia ya one lifetime lakini 49 unarudisha. Alafu nakwambia like hii tuna mpaka nakwambia hii do yako ile tumerudisha tunaenda kuanzisha hosi iko na jina yako. So your legacy will still be there.
Mimi nishaisema nishaisema kukuwa na idea ya wewe tunajua mwafu umeiba uliba 15 billion. Unakuita na kwambia master hiyo do tunajua kuna mali umechezesha chezesha turudishie capital. Wewe kula interest.
Kula interest. Na interest ni normal. Interest ni generational wealth.
Interest ni profits. So lakini ile juu kama uliba 15 b kama unajua majority the problem is most of them they are not business people. Even when they steal that money wanaenda ngatu ku spend na maopulence nini afanye mavitu nini na nini na nini kila kitu hivyo. But if most of them were business people probably wangekuwa wengine mpaka wameenda wametumia hiyo do imekuwa mingi. So 15 billion probably imempatia 200 billion. Unakuja unasema majamaa mimi nilibanga 15b, so hii 15b wacheni niwarudishie na ka interest fulani. I think they should be encouraged to bring back the money they have stolen. That would restore a lot of confidence kwa Wakenya na and our leaders.
But sasa kuna kitu moja ile na feel inaenda ku affect especially Wasaperi more than all other tribes. Na ni story ya kulipa for freehold. Kuzi ya kulipa for freehold, they are saying people who live next to cities and very close to cities. So Kisumu hata nikiangalia, a lot of rural homes zile ziko Kisumu haziko so close to the city. Unajua kama Kiambu, Kiambu na Nairobi it's one thing. So saizi hii loan unacheki naenda kuwa kaje place ka central, cause nyido mtailipa more than, cause kama mimi niko how many kilometers from Kisumu, I'm like 80 kilometers from Kisumu. So I don't think yo kulipia freehold itakuwa kwangu, cause kuna hiyo ka close ni next to the urban, ni next to,
unajua hizi idea zote the challenge is people are not explained why they are being done. And I think the government and those who deal with the government issues should know that a Kenyan paying tax is like an investor investing somewhere. Si ni ukweli? Kilipa tax una invest. So nyinyi mna collect na wapatia do yangu mu invest ndio tupate benefits fulani. And that's why they are saying tunataka tuchukue hiyo tax ndio maisha ikue fiti, kuna vitu tunataka kufanya. What these people have failed to recognize is that before you come up with very beautiful ideas on how to collect tax, you should first present to people beautiful ideas on what you can do if you receive a certain amount of money. Unanielewa? So the first thing would have been, by the way, mkatupatia 1 trillion tunaweza fanya hivi na hivi na hivi na hivi. Watu wapatie feedback, waambie hapana tutaki hivyo na hivyo na hivyo na hivyo. So that, because how do you sign kitaka invest kwa mboka yangu? Si lazima nikuje nikupatie hii ndio ROI, hivi ndio uta benefit. Mzee ukinipatia mita ninunue ma camera nifanye hivi, kuna kampuni watakuja so ndakuona kulipa hii do monthly. Alafu nikikulipa hii do uta recover hiyo do yako in 2 years, then after hiyo utakula profits. That's the kind of mentality that those in power should have, so that whenever you come with all interesting and beautiful proposals, the proposal has first outlined how will the investor, who is the Kenyan here, who is paying taxes, will benefit from the scheme that you are calling them to join. So what are hizo vitu za freehold zikwendi hizo ikwendi VAT ya nini na nini na nini na nini, if people would understand how. But now the problem is you have people who do not want to explain those kind of things.
But sasa swali bado nakuuliza, wewe tuseme grandmother yako amekuwa kiishi Kiambu, because Kiambu is very close to Nairobi. So Kiambu of course lazima itakuwa na history. She's been living in this place for 90 years. You want to tell her all of a sudden she's going to pay land rates?
No. Like, if there is such a proposal, I cannot support it.
Si iko.
Leo nimeona pia wakituma vitu wakisema hiyo ni fake.
Iko.
You know that's why, unajua mimi kesho kama kuna kitu nataka kusikiza, juu kumekuwa na mastori mingi sana. Kama kuna kitu nataka kusikiza ni hiyo kitu ya close to close.
Yes.
Close to close. Because hapo ndiyo mambo imefichwa. And I think wakifanya hiyo close to close, I think they should have a kitu ya kusema because hii kitu watu wana protest kwa nini?
Yeah. So far tuna protest juu ya hizo tunazita ni punitive taxes, yeah?
Yes.
So
yes.
Walikuwa na increase kila kitu wakaogopa. Yes. So walianza na vitu kama bread. Hii bread na ndae ilikuwa ya ndio tuzushe ndio wapitishe hii land. So zile wanaangalia ni hizi za kuziza land, angalia hivi. If you're a corrupt politician and you know this prime land in Kiambu. I'll keep using Kiambu as an example. Wataanza
kupiga hizi operation upigwa Nairobi yes. Za wanajua mjalipa land rates.
We grab your land,
yes, yes.
Alafu tuna develop. Tuna grab, tuna develop. Kuzumechiki part of Kiambu, watu tayari wanaishi. As msana wakigi Nairobi,
yeah.
But they live in Kiambu, sindio? So, the target is the land. The target
support,
is not...
I cannot support. I will iko, never
iko,
support.
Iko ndani yoyo. I think yeah. It's close. It's something 54.
Na ndiyo mana unasikia watu wakizema, reject the full thing. Come up with a new idea. Watu waone. And I think even when you're running a government... lazima kukuwe na watu wanakupatia pia ideas bright. Because there are proposals in that tax bill that should not have seen the light of day.
Yeah,
ikipeanwa. Kama huu mzee alikuja akapeana idea ya mkate, nijua napiga hesabu watu wangapi ukula mkate, so wanaona maziwa itakuwa inaingia direct hapo. Unaona? Mtu mwingine mwenye anasema nini kulikuwa na hizo mavitu mingi zilikuwa kama mimi walikuwa moto vehicle. Ni juu mtu amehesabu magari anajua magari ni ngapi so anaona ile do wanaweza chukua so as an economist and a person who is running government you cannot just go to the low hanging fruits because they give you a direct benefit ya kuchukua hapo hivyo do haraka haraka unanielewa so for me what I will say reject na watu wakuje na ideas
mpya
ideas which will ensure that people the country move swiftly na watu waheshima uwezi ongezea pressure watu sasa ile wako juu ya pressure
okay
yeah
so kuswali lazima nikuulize let's say the president shows up today and says sawa since unasema reject we are rejecting we are coming up with a plan B should the protests end ama should there be another phase of this protest that's different it's not just about going to the streets because mimi nimekuwa nikiambia wasi vitu mbili and we can say this protest should be in three steps yes kuna occupy parliament where we are fighting the finance bill after occupy parliament nasema kuna faa kuna occupy a registration center where it means kama hujai register go and register
yeah
alafu on the day of voting in 2027 kuna faa kuna occupy a polling station you see so these three occupies it means that in 2027 we should have the largest turnout ever
yes
na pia tufai kukubali results kuchukua over 3 days
right
now kuna buda jo wewe unataka kuniambia kuna place hakuna network Kenya let's be serious like election nafaa kuchukua 3
iko
4 days
no hakuna
results
no
kufika yeah.
No, they should be real time immediately. Sidio. Na hiyo occupy hiyo unasema ni ati watu wanajua hii polling station kura zetu zilikuwa na ina
yeah yeah
you know what you're saying this protest is just a beginning of greater things to come for me where I stand
yeah
it's because people have said we can resist what the government thinks they can do as they wish so moving forward the protest should be live and it should always be live hata mtu akiingia na akitoka wananchi ku stay woke
yeah
ni kuwa kwa protest mode meaning that we can say no you can't do that and what will happen to any government even this one is that moving forward they know they must be accountable to the people they must know they must punguza their rhetoric na vitu ambazo wanasema zenye hazina maana wamejua hawataiba pesa na watu watulie unaona so hii phase haifai kuisha even if it's not physical
yes
in our mind we should know that we are in a mind revolution
occupy a registration center.
Yes, no, yani iko. So ndiyo mtu yote ya kifanya mboka huko anajua, tuko rada yako, na saa hii tunaweza kuambia utafanya hivyo. Yes.
Yeah, because na feel ni kama yu tunanid kudu like, the next thing ni kuambia any kid ulaiko over 18 na kuna ID, occupy a registration center. Because I know registrations waga, ata saa hizi ina happen, but in specific places.
Yes.
They need to be registering right now so that by your time alafu I feel like we need to pass a message that this is political this is not economic yes
and we demystify this thing we call leaders there is nothing like leaders.
Mm.
An MP in our constitution is not called a leader.
Mm.
There is nothing like saying a leader.
Mm.
Unaona ukisoma katiba yetu, hiyo leader ni sisi tunawapeanga huko. You can only be a leader if you have led us.
And honorable.
Unanielewa? Mm. You can only be honorable if you are doing honorable things.
Mm-hmm.
Pale kwa katiba inasemanga member of parliament. Ni kama venye ukienda kwa kampuni, huyu anaitwa digital manager. Mwingine anaitwa purchasing officer. So it's a JD. Mm-hmm. A member of parliament is a job description.
Mm-hmm.
A county assembly anaitwa anaitwa nani? MCA is a JD. President ni JD.
Mm-hmm.
Deputy president ni JD. Na katiba hata imesema the president should. Imeandikiwa zile vitu zote anafaa kufanya.
Mm-hmm.
So hii mambo ya kusema ati wewe ni kiongozi wetu. Hapana. Wewe ni kiongozi, ukifanya vitu zisucceed, is when people can call you for a lunch and say, na wewe ni kiongo.
Yeah, wewe ni kiongozi.
So, the mind revolution should also start with how we look up to those people that we have employed.
Ah.
If we change the perception that we give you a job, do your job, after you finish your job, you can say you've done a very good job.
Mm.
But hii mtu anawafanyia kazi, na wananga watu wameitwa mkutano, sijui na nini, muko hapo hata watu wezi uliza maswali ndio ni mwesh because it got into our mind.
Kwanza your point yako imenipatia very good point. One of the first digital creators Kenya ni wewe. One of the first people to start exploring the internet. Ulipata ile letter ya KFCB?
No.
They didn't send to you?
No. They didn't.
You see, that's how ignorant they are. Because when they say, kasi tunaitishwa license,
yes.
Buda yako inafaa kubackdate
you. I was waiting for it.
Swali ni, like, who do you think came up with this idea? Kwa hivyo, nakunga nikicheki, nikishindwa, tu, unexpect to have the license.
And that's why nilizema kwa gava, if I was president, lazima if you have funny ideas, there would be an ideas office of whatever you want to do.
Unatuambia kwanza.
Kuna wazetu wako mahali, wana go through ideas za watu. So that before you execute, some things need to be government policy. Whoever had thought of that idea, they must have had an intention. Hiyo kitu iliuliwa. Venye ilitokea, wakaona venye public na react nayo, ukiangalia, ikauliwa immediately.
Hakuiua. Unajua alisema nini?
Yeah.
Let's regroup and then at some point we'll have a meeting with all stakeholders.
See, that's what I'm saying. Hiyo ndiyo kuua.
It's
dead.
Wacha ni kuulize kaa JMO.
Yeah.
JMO ule mse. Leo upate an invitation from KFCB.
I am not
that
going.
We are to have a sit down to talk about whether we should have licenses for YouTube, Instagram and what.
I cannot.
Yeah,
I cannot.
Like, wechukue idea ingize kwa rasa hako.
Those meetings, wanavaa watafute watu wa YouTube, na nini.
Waobonge nao.
As a creator, there's a policy. You know, sometimes, even in some of those offices, people hired to those jobs should be people who have actually done whatever they want to legislate about.
Yeah.
You cannot give someone who is, for a lack of a better word, does not relate with the internet on a day-to-daily basis, does not know the benefits, does not know how it operates to lead such an organization. You need someone who understands. So that even if such idea would come in a boardroom wakiwa kwa meeting, mtu kwa hiyo meeting anaweza wambia maze hiyo ni kitu ya ufala.
Yeah.
Usijaribu hiyo, hiyo ni ujinga. You know, you need people around such systems
who
say, no, let's not do that. Yes.
Because hiyo ni ujinga ingine. But sasa, nini, the way forward, Kesho, no. What are you expecting tomorrow?
You see, I've said this even on our radio platforms. I've said the police of the nation are supposed to protect its people. So Kesho, watu wamesema, they have their intentions, they have given their report, they are going to come out to send a message. So the best thing that should happen is the police to offer security to the people. There have been reports, there are other people, of course, some of the so-called leaders with criminal minds who have regrouped to bring goons tomorrow. Kuna reports zimetokea. Wewe kama ni goon, unakuwa mobilized mtaani. Mazejua, awaze wanatokea kwa protest, wanafight ndiyo mambo yako ikuwe fiti, uache kuwa goon. Sijui kama unanielewa, ndiyo uache kuitangua mboka za kuenda kuvuruga.
Chukua pesa. Pesa usikatai kuchukua.
Lakini, just know, hata ukitokea, enda hiyo kitu ikuwe successful, because things go right, utaacha kukaanga bezu kingojea kuitwa
upiwe doo
kavuruge. Unafaa kuwa na hiyo dignity ya mimi sikuzaliwa nikuange kwa mboka za kuvuruga. Nilizaliwa nikiwa na dreams, ambitions zangu naweza ziachieve. The only way you can achieve them, and the reason why probably you've not achieved them, is because of bad governance. So when people are out there on the clamor of good governance, you should be a champion there. Hata unafaa kwenda huko bila hata kupewa hiyo ganji ya gunship. So tomorrow it shall be well, and the people must be heard.
Yeah, yeah.
I've seen yesterday, I saw the president and his lieutenants congratulating the Gen Z, the young people, and saying they have now, they are wameona ati the young people want to be engaged in the management of the affairs of the country. So that congratulatory message should be seen tomorrow through how the police and anyone else who will be offering security and dealing with the people will deal with the people. Otherwise, otherwise it will be a precipitate for even bigger things to go.
Cause talking of the police, sijuko nafuatiliaga, kuna boy fulani anaitwa Cop Shakur, unamfuataga? Ama ushaisikia juu yake? Mzamtafuta kwa Instagram saizi haraka haraka tukimalizia. Huka rao ni interesting cause amepost photos wearing police uniform and saying that yeye haiko ready ku hurt Kenyans, waiting for a better Kenya.
Yes.
And I was surprised, like, unajua ile amesema, like, kama ni ku lose job. So
yes, yes.
And we need that. We need cops to realize these people are fighting for you. The reason why you live in those funny houses is cause civilians, sisi, tumeacha politicians wafanye kile watafanya.
Na wa make decisions about you.
Yes.
Yes.
Fanya hivi kama karao. Vaa mask, vaa nini? Lenga wa nini? So mdosi hezi jua ni wewe.
Yes.
Woko like me place nilikuwa tuli. Alafu rusha tear gas place waseo wako. Ukaitu nini, alafu we will leave protesters to be protesters. The protesters are fighting for you. Tuna need more cops like
yes.
that.
Yes. You know, first of all, makara wengi waja nikuuliza. Hata ukima kuona kuna makara mpaka wanafanya mavideo. Nivenye juzi. I think these people expected this because juzi kulitoka directive makara wakambuwa wache kuengage on social media. Wache kusema vitu. It's because, like you're saying, the police are human. The police can see. Ungeona hata, kuna polisi niliona mazia dem fulani walimshika akaanguka, mzee fulani akasema diwacha akufe. Unaona hikiyo ni kimzee. Let me use that terminology.
Yeah, najua, najua.
Who is stupid because he's just there enforcing certain orders that are nonsensical. Let me tell you what can cure this police brutality. Part of the reforms ya polisi, kunafaa kuwa na an order review office. In that police force. So that a politician or somebody, when they give orders, zinakuja kwa hiyo ofisi. Hiyo ofisi inajua, and these orders are unconstitutional or not.
Yes.
So that a certain OCS or a certain commander somewhere going to execute the orders of his superiors will know, am I executing illegal or legal orders? That is phase one. Because until we depoliticize
the police force,
then vitu kama hizo zina happen. Because our police kupiga watu inakuanga feelings ya msee mmoja. Amesema hapana, lazima wapigwe. But if we had a system where protesters, these are protesters, they have given a notice, they are going. Na Wakenya zile lazima wapeane pia notice. Sometimes pia
kuna
kuwa na exceptions kwa hiyo law that we can come out because we feel your excesses and nada tunaweza tokea, na kama tumetokea ndio tunapeleka barua pale kwa stenje tunasema we are protesting now because of this and this. Because the people are supreme. Ukisoma hiyo katiba inaanzanga people ndio supreme. It's a government for the people by the people.
Yeah.
Unanielewa? So every policeman tomorrow, please provide security for the protesters. Let them do whatever they are doing. Tutakuwa huko, people are peaceful. And the goons who are planning to infiltrate, wajue watu wa protest sahi wanajuana. Watu watakuangalia wajue wewe ni
goon. Alafu so, pia kama karao, kama una need kutumia ile rungu, tafuta goons. Kwa watakuwa na tutajua huyu amekuja kuleta chaos. Tandika, mtu amekuja kuiba simu, tandika. But everyone else who's protesting, they are protesting for you. Like, hiyo ndio kitu moja mushi ndo gonna say. Like, a better system is good for you.
You know what people should know is that you cannot prevent a constitutional event from happening using unconstitutional means. Constitutionalism will always win at all times. It might take, leo unaweza succeed, kesho you will not. Yes, because sasa tutasemekana kama sisi hamutaki tuwaongeleshe kwa streets, pia sisi hamuta tuongeleshe anywhere.
Yeah, na saizi meanza kuwa tough.
Unanielewa? No, it's a simple message as that.
Yeah, yeah,
because sisi hatuwezi ingia manyumba zenyu, hatuwezi kuja mahali fulani. The reason why people are coming to address you outside parliament is because that's where their representatives are. So the message should go very clearly. If you prevent the people from addressing you, the people will also prevent you from addressing them at whatever gathering it is. Pia wewe hauta address. Because haiwezi kuwa ati nyinyi ndio mko tu na rights ya kujanga kwa vijiji, mnatokea kwa magari, mnaenda wapi, mnatuongelesha, na sisi tukikuja kuongelesha ni kutupiga. It cannot work like that. It can't.
Yeah.
I think they should get that message very clear.
Yeah. So eh, so I guess Buddha pia mi kesho niko kwa streets. Kesho itakuwa my first day. Oh, eh, pia ni first day
yeah. Kesho. Yeah, I've been in the streets several times.
As in for this protest.
Yes. Yes, hii inatokea kesho.
Yeah, hata pia inatokea kesho.
Tuko ndani.
Tuko ndani. Hea tuambia wasee, tunafightia better Kenya. And a better Kenya is a Kenya where politicians have no guarantees. Because historia, you are guaranteed of a position. I feel like it's very bad for us. Unajua sika kina Kimani Ichung'wah, you go like, I'm guaranteed of being the MP for Kikuyu as long as niko UDA.
Kiburi ipungue. Let leaders know that we elected them to serve us.
They not are to not, serve the president.
They are not our masters.
Not to serve the president.
Yes, and not to serve the president and to make him happy.
Yeah.
Actually, the best way is to advise the president to make the right decisions for the people. Then they will even enjoy power. Unajua?
Usikuwe barasa lam.
Yeah, they will enjoy power.
Like, if you are there making the president happy, what's Rachel supposed to do? Tuachie kazi zingine Rachel, si ndio? So imekuwa ni episode 324. Asante sana Buddha. Jo
ilikuwa
impromptu kabisa, tumechapa leo na tunai release leo,
si ndio?
Yeah, tukimalizia 324 tukisema eko nene.
Eko nene.